teamsafi.com.
Mti mzuri na una ulimbo, ndege wangu wamemtega. Bora angesema nipate pumziko, ila ye kamuaga kuenda. Kimya kimya kama penzi mshumaa umezima mama. Sina jina wala heshima, umefanya niwe mevi sana. Akikwacho naipenda, I so make kalenda. Mbona siku zaenda, niko vile vile, vile vile. Wakati huu minawaza, sina hata ujanja. Ye yuko full na wajanja, anaruka kwanja. Ninafu sipomona, kimona na konda. Na kuna time sipomula, pia na konda. Oh yeah, aye aye na konda. Aye 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 na konda. Aye aye. Hata nani mistoki, mitungi mingi sipoi poi. Pisto yangu siko, mamanzi singoi goi. Is it true my baby? Is it true? I'm not the only one baby. Is it true? Mti mzuri na una ulimbo, ndege wangu wamemtega. Bora angesema nipate ziko, ila ye kamuaga kuenda. Akikwacho naipenda, I so make kalenda. Mbona siku zaenda, niko vile vile, vile vile. Wakati huu minawaza, sina hata ujanja. Ye yuko full na wajanja, anaruka kwanja. Ninafu sipomona, kimona na konda. Na kuna time sipomona, pia na konda. Oh yeah, aye 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 na konda. Aye 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 aye
aye na konda.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.